tamani halaji malifu.
Doyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Je amen be fulfulde sakrabe hiibe mi chalmini on sanne to wodom heedaade heedi amen dile linde mangal mudum fu andom mi chalmini on altinere noga e jeddi lewru me hitan 2024 yamde jene yo ticket si jota mani do Bamako do sembe ko wuji amen di andi Bamako do asawere fa yettoade alam tiw ka matata ke no feeli lumoji yoga jile ngallure ne bouche be darni golle balde di fa hulita mette mudum fewde e ko honoro mabbe goto gollole abattoir Bamako do nanga Wachode hun nyamten sanne le leedi amendi le wakati chakiti di choggu o juhitam do nabbi Bamako do faye tole galluje mawde de choggu sadare wachode hakune temede jeegom yaade temede jeegom e buddebe sapo yirtin kule yogaaji video goto jiltinaado do beme ande to holli ana hollitaale mudum defugol tew nanti do sanne e juude bibbe adama en odo video yiltinaama sanne do beme TikTok to ngonga na ngaram edran famu e le journal amengal sakram heedi be don sembe kabaruji be jogoni on beete hande bismillah modon be hedaade dum fadi amem yuccinde on kabaruji altiner beete hande min kulitam mun tan wiide horejo mangal padem lidid amendi don etat major general des armées holiti le communiqué goto mo yaltini alam kenyem wiide kabotobe katiba masina wadi hipongoji fewude e d'accord mu em muruja ana le région nara be do kabotobe mublaji kewdi didi bom bamino so fewuti e mangal padem be le wi communiqué etat major general armée lidid amendi faham imadaraji mangal padem be kalatki sababu hadde be do yimbe le yuccinde dum en bonandaji dum latki sababu do itude yonkiji bele hewbe bonnude kaaki kewdi tum eta major general armée lidde amen do holiti wiide fahamdu terroriste em hewbe woni dalbe aduna wobbe ma ha hewi du barmi mangal pat em joyom kanyum em du dali aduna wobbe du barmi mangal pat em be lidde amen di hore mu en ka waltina hakkila jamande wiide an wondi jukitaade imadaraji di wayfu yella d'accord de foot terroriste em be haggi ana heba bonnede lindi e mangal mudum fu tew kay hunde ko fuddino mate so kay hunde ko yiata ken sanne le lumoji amen dile gallure Bamako ne asawere fa yetto alam bitti do bouchebe bami anniya darnde golle baldi fa hulta mette mudum cangal ko honro mabbe goto don ardu mabbe gollole abattoir frigoro fik Bamako do nanga odo kabaru ka defo be hulti mette mudum sanne fewde e majjum le wi yoka e mabbe tew mafe wa welde fesu tew wala hen fa keben famtar anni ko kwan jara hebanem do hen do fectango mar way golle sita sidibi
lumo medina kura komin dido bodo Bamako do fe huire tew ayyata ton busebe tan gonno e dande mudun en draman jara goto lami busebe ton wolitiide be ngadi ndedo murtere faabe kolla metti mabbe ko goto e gollo leedo dabay di kirsete Bamako do nanga
metti goto me mati hakkune horeb amen be kan en horejo abattoir me immikin me kalde hakkune mabbe gabe lonke kawre dane wotere kanko horejo amen o kanko hewtina hala amen menen do sabi so menedum wadi murtere golle me darne ciottu tew e balde didi yalla kanko do anta woni be ko jingintamo nadda fu sottudo tew e balde dum holli o jambigen keddambe
o tiginanti hagna kele gonna
herobel be mi kawri tombe kolliti dum habbi hore muden sanne ana kaja be pamra yalla guli ena puddita
kuna masoro bi amasoro
mamde kenye fa wartande handen me lonkebde tew sun halanma gonga me tampi sanne tew kanyun ko mudinta mafe sabi tew ana joge daroga sanne le defande tew fe goto la lumo kasin mamde kenye wartande handen mebe tedelaji kewdi sabe o lafi tew nadda fu wattata tew e mafe an andi jati sa nyam vitamine fe goto wala hen
te ka kenala to ko le gele wera
ko wadi fu danya mo nafi kambe sottobe liddi wombe tombe be bi lumo mabbe wili be do baldi di sanne busebe kolitiide puditan golle altinere nde
no ma hewule dido kabaruji fudo beme ammi andeto do hello ammi Facebook na do konto X mom no dirtano Twitter tode ana hunde nyamten sanne le lidi amendi le wakati chakiti di choggu o juhitam do nabbi Bamako do faya tode le ngalluje mawde le lidi amendi sadare boccore do woni alveol o choggu mudum ka hakune temede jeegom yaade temede jeegom e buddebe sapo yirte nukul yogaaji julabe faya to nyamobe kam en ka holiti metti mudum sanne fewde o do kabar mo en bi an way latal sababu buytude sanne kebe mabbe hodo fu sabbi bi ne beydugol choggu boccore de fa kebe famtar anni ko kuma fi keta hebanam do hen do festangol Umar way gallo Hussein Sita Sidibe Hussein Sisi
le genni Bamako yaade sigaso bankas fa gawo cogu boccoden ngabili watti joni le sawodo jogaji le jaagotoben du sabe wularne ko mata watti joni
chefan ko ne an
mi don ciotta alveol boccode temede jeego sabe wulare mawne de tofe boccinta sanden kati do boccode ngala cogu dartido e dun ya hakkunde temede jeego men nogay e temede nay e bud nogay sabe o tidalla o golle wala nafakati
bo ambe bolo yorala
sodo ciottita kay entreprise ngaji e gollem fu naari bangal sodugo ciottita ɓoccooɗe ana du'o yalla cuk ɓoccooɗe jippo seeɗan.
Dumini fen famba
miɗo sotta ñaamdu coodooɓe ñaamdu am ana mboytinkino gambari coggu ɓoccooɗe saabi ɗum wargol maɓɓe ɓuytigi coodooɓe so cotaya ngalaa hen nafa kati. Yontere fuu miɗo ñaamatno alwel tati ɓoccooɗe ka jooni ɗiɗi tan mbawmin soodde sabi e ɗum sotte temeɗe jeɗɗi e buddeɓe.
Miccitunde wiinde watti jooni nde genne bomako kadi nokkuji kewɗe le leydi nin kulleji ñaamteɗi ni coggu muɗum ngabbi o tiɗalla ana sugli jamare ko heew muɗum.
Birugol fa yettare ñimɓugol jam hakkillaji worɓe fa yetto rewɓe yoga e sisiliji ɗi haalaji muɗum mema ele kawrtal noga e nayoba forum Bamako gadɗo noga e tati yaade noga e joyi lewru mai hitan 2024 garɓe hawrude oɗo batu kañum en ka holliti tiɗɗalaji yogaji latiɗi sababu faham so tawi latiɗi sababu faham jande afrique ana heedi caggal wondabereji ɗi ɓe kulliti ɗu wiide so jokkamaka ana wawi latade sababu naɓɓirde sanne yesso jande le wurude afrique fa keɓen famtare anni ko Moussa Malle Sissoko heɓanim do hendo festango Oumar Waygelo sitasiɗiɓi
kanko madame Mariatu Mbaye Boulema balli fitoɗo dewtele leydi Sénégal di hollitiɗo ñalawma hande no jande nde wori e rumde Afrique nde ana hani ƴewtede jangoɓe pammine ɗo Afrique wonno.
Jande wongu huncinta en yarda yeeso fattade huncinde keɓe meɗen ɗende kalte leydi meɗen nde ana hani janguele cuɗ l'école meɗen so adi fa sukaɓe meɗen ɓe yettiki lycéeŋaji ɗi ɓeɗa wawi jangude ɗenɗe janana en mati ñolmana hande sukaɓe meɗen ko heewi so tili e jande ana tiiɗi ɓe heeɓa golle saabu jandeji ɗi wattale cuɗ l'école ɗin golle muɗum heɓataken.
Au besoin
madame Gatcha Dirat andado kabaru jandele leydi France ndi hollitiri ñaloma hande o delde de ana kani janginede no ande kesse de gorgi.
Par exemple des salles
be wonno cuudi to be jangite hono misale ande beme ande keseden du fuben wa hebden na yaferi be wonno ko goto kasin to sugab jang cule ko dow dow mabbe waawta kawra happa janga du ana nafa be sanne le sunne be l'école université do homa fu on ordinateur mudun be de waawi wadde jande de fu be muuyi fortal wadde lugan goji ko beme ande de waawi hewti ndabe be wonno di kulleji fu nanan mudun
multiplicité d'application
kambe wonno be odo botu be bi anniaji bama di fu be tongando diwterbe kokkay horejo leedi ndi o Assimi Goita.
Ko naaru bangal birki sembe calli éliminatoire coupe du monde 2026 jagabule en ekintino jagabule en leydi amen ndi ɗo ni Eriku Seku Shell holliti timmoɗe yontere nde yuɓɓo inde piyoɓe balom noga e jettoyom garoɓe hawroyde piiɗe balom inde leydi malikan hakkunde leydi malikan e Ghana fa yettade leydi malikan e Madagascar eɗo windi le ñalawma tatoba fa yetto nayoba éliminatoire coupe du monde hitan 2026 le oɗo yuɓɓo inde le yoɗo yuɓɓo inde heyre kocco leydi amen ndi ɗon ekkitino jagabule en ɓe ka waɗi no ango fewre piyoɓe balon heyɓe la ana wawa tikkintinde piyoɓe amen balon ɓe imma daraji mumen ɗi fa keɓen famtare keɗɗo Oumar Waygelo.
Li noddaɓe heɓeɓe fiyoɓe li championnat Mali an ley hen kañe fiyoɓe caggal leydi ndi ɗo an ley hen ɗum woni ngolo trawari mo stade malien de Bamako Boubacar Jaramo Joly Ba Assé Salim Djekite piyowo le leydi Italie Mohamed Camara piyowo le ligue de leydi France. Le oɗo yuɓɓo inde fiyoɓe inde andite en wonɓe noddaka ɗum woni kanko Yves Bissouma piyowo nokku noddete Tottenham le leydi Angleterre e Amari Traoré piyowo le guɓal ngal noddete Real Sociedad le leydi Espagne. Kanko Amari Traoré wattu juno kaf wonde wadde jukkoje fewde makko caggal komo dukkuno do hoore arbitre wakkati nde Kodowar hawno Mali. Ɗeɗo piiɗe le ñalawma tatoɓo Mali waran fiide e leydi Ghana ndi le jeegom lewru juin wororu ndu ɗo Bamako ɗo le ñalawma nayoɓo Mali fiidan e leydi Madagascar le sappo lewru juin wororu ndu.
Tamani projet mo fondation Hirondelle ɗo Mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radioji Irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kañe e leyɗe Danemark Suisse Royaume Uni e kañe coopération Espagnole.
Video goto kañum ka yiltinama sanne ɗo beme andetole on ɗo video ana hollita defugol tew nantiɗo sanne e juuɗe ɓinguel Adama sakiraɓe heeɗiɓe ƴumi gongan nafa keɓen famtare anni ko fatumata ko joo heɓanim ɗo hendo fectango sitasiɗiɓe.
Leɗɗe balɗe dammaje o video goto ana yiili yiilo le beme andeɗen le hello noddirtengo TikTok. Le o video goto a yiyan ɓene duppa tew ndo yiite sa yii ɗum a miina hono junngo bani Adama wonko ɓe duppata tun. Yogaɓe le beme andeɗen ana lamdo hoore mumen sode ɗum wona tew bani Adama yogaɗo ana waɗa lamdi ɗum yo huɗunno ɗum yo hunde ko haawini sabi lewi meɓɓe ɗum tirsa fewi tew bani Adama duppireni ɓame kasin yeɗeɗo beme andeɗen nga watta haqqille muɗum le o video ɗum hollitita fewi wi tew bani Adama wonko wonde duppede ɗum tew rawanuno le ceggal lugangoji amen mais tawi le hello YouTube dow beme ande ɗe yimɓe yogaɓe ana wonde e duppude toon tew rawanu ɓene tacca ɗum ndu ɓe waɗa ɗum jaawe jaawe yimɓe hewɓe yeedi o video nokkuje kewɗe le YouTube miccitinde fa hannden wi o video yeɗaɗo le beme andeɗe nokkuje kewɗe hollitita fewi dum tew bani adama wonko wonde duppede
jonka kalen kabaruji li halaji mudum mema sanne le yonterande Umar Woygalu
en puiran kabaruji di do nokku mawdo do kurangaaji ngete nangi ko be ngadi nokku no dette sano koroba kanko lamir leedi di nyaloma hande asimi goita o yehi o juddini ton tuufere arandernde le noga ene lewru mehndu aljumaal jabbinonde be mbi golle o wadan le hitande ko be anni wattu leeni dum buru milliarduji temedre e noga e kalis sefa yoni imma daraja hakkune mali kanye e leedi risi le kabaru yi ngadi le yonternde nyaloma kejnaado rumde afrique de dum yambinama le noga e joyi lewru mehndu hala kewdube kali do hen fa yottoyo tidalaji ko afriki jogi kanyi imadraji kandi wadere do e 2050 en timiniran salon du livre ko wad le noga did lewru mehndu le ngalure pomoko de kadime ande hewbe le rumde afriki de kanyi kawrli nokko fab jeyalon dewte mabbe de ciotirte
kabaru mitido kamile jogani on dum do bete hande joko arande do woni conseil national de transition le leedi amendi asarida aga imbarka wan kanyuka yauti o yauti asawere bitinde noga e joyi lewru mehtan 2024 le leedi tunisie to wona bano fa o sawrere o do gorko latike député cil kewde assemblée leedi amendi imbarka wan le wi guldibe mudum ka e gorko mawdo sanne darani do leendi o leedi yanke lobbodu kollando sanne leendi haye ngadam du haa walla hinnom yaafomo sakrabe hidibe ando don kadde te kabaruji amme di bete hande nga hono andir don fanje fe nokku do e seeda yewtira amena na wodi yewtere amen nyaloma hande o ana mema hala fandugol sanne liddi le mayoji amen di fayoto wa fayoto mayde dabaji kewdi le ladeji amen di hodo fu sabi mbini dum yimbe le hewbe kanyen dunke andan be kabaruji bilide ha walu kanyen ka holiti wiide dum yon hunde ko nimisa mudum momni sanne kana ko be lindi du holiti wiida wondi fiide dabereji fewde e majjum fa keben famtar anni ko fati yata hebanem do hendo festango marwa yola sita sidibe nyaldeji
de gaw fa ndiara an songo fa ndiara bangi goto tumbutu wattu jono jone dabaji wonbe tombe kolliti wiide durdude jati won ko ngala le dedo nokkule ladik sababu du so hewbe njoppi ton margol dabaji
me huwa dabanga du
sodugol nagge handen wurna dum yo huune ko sugul amen sanne sabe aran nokkuje futu dabaji wa durede fu nyaamama fatimi nyolman handen dabaji amen sappa sappa wa tirta sabe huune futu wala kasin ko nyaamata min wa wattude ko yaata temde jetti ma buldugir nyolman goto sabe wurne dabaji tati tan
non dum wori bangal kambe awobe du e kolliti di wattu jono ko hewi e mayoji di fu njori mottido awgal anda sanne kambe sebbe wonbe tombe be kolliti wi dum tidalaji mawdi
a jing woni jara
fe lanaji amendi ana tid hannen dogado jam mayon le lamu mottido sabe bebugol jandam sabe hitane fu jam mayon ana burat timmude yaade ana tid hanne jati me wada awagol saye awagol an wa wadde nyolman goto febden lingu goto watte mafe ana tid samoji
ana jega kili kili na jega tasoji
duwe tayde fu wobana gonde wayltinde juude muude no golleji muuden di gordi ko nayri bangal marobe dabaji be hewbe fana gonde wadde ambus nyammina tilo ciotta ka duwe tayde fu be kolliti tidalaji mabbe ko nayri bangal bidde de
bagandum ni ya sam juna
soni aswadi duma ma turto wida wurna dabaji ma do e kedun ana wa naftrada dun sabdu ana wa natata sabe wurna dabaji ma fandan kammu tubde minga dawir fu mo yimi handen yo seddu hudoji tan duma en nanal muudun wurnde neybirfededi ka daba jogaji marti nanal
mudun des animaux d'ambus aussi
humini be kabaru hawaluji be kolitidi imadraji kani wadede ko yaawi kanko noddirte Fatoumata Kone lamir oze foren lilidindi holitidi nyaloma handen o tidalaji modon gonde matede no laddeji di ngori
la première priorité pour moi aujourd'hui
hone fuko mi waami halle goto fon be tinnobe fiya dabireji be acca tacci gon ledde den sa ƴewi hande de leedi mallin le temdere fu cefade jeene e joy yimbe wongu defirtal legal cegal mudu dabaaji du e ledde den wuri kulleji ladde kewdi e ledde wuri ana han fidi dabireji tuten leddeji fa heewa dabaaji martede du fiine dabireji yalla ana marena wodi
des activités d'entretien
imadraja no gondi e wadde fa dido tidalaji pewte
on a fait l'inventaire
mi wadi imadraji mi yotti lam gurma rawnen melinte ko yata temetat e noga e jeddi nyebbi le onnu ko lam gurma ton gal metta me martin tidalaji kewdi sab nyelon handen sabe yimbe lonbe hite ben ana tidi jati halfam di gulleji hebude de nyebbi yotto ton fi dabri honen di nyebbi rerende yalla pati di majjale leedi meden di
yale ko ya ya sa
suudu ministre humininu kabaru hawa lujile leedi ndi hollitidi imadraja no gonte wadde do hen fa pewte dido tidalaji Docteur Modibo Sako kanko wonno kettatun ministre kumini do kabar hawaluji.
Même l'agriculture
fewat gon demal handen ana tidi sabe laf laddene handen dabri jogaj an han fiede ko fabta en wadde demal nyolman handen minke milo dan ana hani wattude haqile e engraisji kay posoniji wattude de geseji din sabdudu ana bonna hawaluji
20% de l'utilisation des pesticides
ko wiya yigaji kesin jiyama lele dimeden di misalle lamu buguni idon hulbini andabe kabar hawaluji nyoloma handen o sebdebe kuliti wiide dum anay ko bonata laddeji di do kadde ten do kabaruji meden jogi do hawaluji ji jiddira warore.